Still feel stuck like I'm running in place on the track. This nigga mi chongwa na sibo pata stress plus chida wa didiye ko baride bela no. Ilu pata te tesu ko sekeshu pata kesi luki gesi wa kwa head your fresh you better go. Oh no. Kimoko kikomo uweze lewe wa kichwa nyonyo kikinyonyo. No ko kikikono. Please no, juzi de ujalini si usi wa mini watu anymore. Respect is emergency. Shule ndipata eje kwa limo ze plan B. Mura muda kula unoza sura unazurula dazu ura. Ncho wane simpa yupo zake na cheza na chura. Dona funga file kwenye prison. Ini break time na ever break be the reason. Chuchu kuwe Michael Scofield. Kweto tupendu dokozi evil sin lete kanchu whiz. Nalingia jina miz. Mtanu kipendeza na unakazu unaitwa jina jiz.
Oh man! Yoko G, what's up? Hii naona wanangu, everybody now. Okay, twende round two. Oh, let's go now.
Yeah, achana na hivi vina, hivi rasta. Tuna discuss vina, meza moja, hivi vina si disaster. Mwenda pole na pewa cha faster. Yewa naikwambia, please wait, naja na kuwa na raka. Gen Z King wame surrender. Watani challenge vipi ya wana touch a ranger. Sige toka kwa star search, lili di star search. Disi zenu pepo tamkindis kama stress bitch. Amini kwamba watu pendo kiwa hero. Nimbaya sana kichwa smart ya full brain ni zero. Amini mapenzi ni magumu. Ukiacha pesa kumpa akikisha unatunza pia ya sumu.
Oh man, Yoko D, hivu nasipotega wapi zi line mwanangu. Oh, it sounds so crazy. Let's do round three. Let's go!
Yeah, love the winner, ay, kunyelewe so D on me. Dim Billy as they say D, could deal on me. Dogo D ni danger, la D ni D Donny. On me D, bado tu pogo na D on me. Tony na disco, kisa disco. Unarudi kitawa, no lije mkataka, pata dusko. Mabwana wana kupanka kama potion. Kutakubali nani dada, wakati mekukata paka lotion. Anzisha fujo ni meniscus. Endele kwa sifia la wanzit buzz. Enjeo ni disi wone live yo kazi. Oh no, kitaka uzito, nchopi. Meme size.